exclusive from ZambianMusic24.com.
Namaste.
Showtime.
Bob Chidi Boy. This is not what it used to be. 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 Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Fingi tuwa rufia na yama politics. Mwoseba bepa finger na pita ufixi. Kabunga na kadula fiwelo na fimbi. Lesa somo nofo ya imama bimbi. Troubleism ukupata na corruption. Ingungo la chani eshileba caption. High cost of living itwa lapsuka. I wish kwa likoko tuinga yanga tuwa butuka. Ma politics ya dialuka ni business. Citizen ingadi latiyo ni laziness. Wale kukaka no freedom of speech. Kubashani nelo wakupako ichi. Na yoma chechi ya batondolo pansha ishiba. Limona mwebo mwaima kwa bantu baishiba. Na bashima pepo bale pepe kafemu. Intungulusha kwa shiteya from a game. This is not what it used to be. 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 Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Young black male. Music yadi chinje chalo chadi putula. Gatepa walwa nishi kuimba paka putula. Gawa imbe fituntulu techo bulo we. Ukakotafe apu kamingi kuowe. Eloi, Eloi, Jehovah dear God. Malilo ya fula kuno tuleli la buladi. Nkondo ya mfutine, nkondo ya survival. Tafini wino chalo pachile kwa laivo. Ushe kukwa wajanki ya penchi tonga na shfula. Usama politician ni apu wala shpula. Tuleli la pabunga sinsi muli keke. Kudima tatu fwaya kano fya makeke. Let us unite, tupone ni muagiriki. Mu education inga tuwa mwana chitamudiki. Tule filwa feno kupanga fya kaleza. Nunwe chisa kulufe wati mautiza. This is not what it used to be. 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 Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Condom, condom. Condom, condom. Everywhere. Tule filwa feno kuteka kono rwimbushi. Apo mkulu nga kota finishi nindoshi. Numba ma sisters ibesu benda fiobuneke. Na yama views ya iso kulwisha fiamoneke. Ba social media kulwisha kuya vile. Finge fiombo nanga na pita mukailo. Awantu nikishi polisa bumbele chpani. Icha pita finishi nangwe kuba mchpani. Panumba waka pokola they don't follow low. Maninga baba tumakuya feni ololo. Zambia yadi kongoleli muka yofi. Misebo takulinga shiriesha matofi. Buka cha wanudoka sange chalo badipoka. Lube mbuna lufulele filo feno kuloka. Apelo tuafika femanje kumapeto. Youthi nankwaleli latifive sito. This is not what it used to be. 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 Condom, condom. Condom, condom, everywhere. Condom, condom. Condom, condom, everywhere. Blocking you, Emmy. Umano wavuro mwanyama. New life situations. Artistic. Rock Chidi Boy. Mpendi Pandimba.
ZambianMusic24.com.